wallet.
Hey, yeah. Oh, 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 oh. Hey,
don't put the track, baby.
Yeah. Unisema bila mimi ungepotea. Basi hacha nijigame. Mbele tumesogea. Wachimba chumbi wanapenda ni kukose. Mwenye wivu hajinyonge. Letu pendo limekolea. Mami, nisina shilingi, tumenipenda hivyo hivyo mami. Kwa nini nikapiga chini wakati najua wendo wangu mimi.
Forever,
mimi na wewe,
forever,
kama damu,
forever,
baby.